kama kupendwa. Ila leo nataka niwaambie, wala soni kama nushamba, kupenda usipopendwa. Ila leo acheni niwaambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, nakosara na mwaza yeye. Nikinuna wezi kulala, moyo unamuma, anakosara, ananiwaza, ametawala akili, namdhibiti anidhibiti, alipo nipo, nami nilipo yupo. Oh, ananipenda, ananipenda, nikinuna nuna, ananipembeleza. Ananipenda, ushazama kwake, eti ameniweza,
ameniweza. Eti anasema kinywa maji, ananiona kwenye glasi, na mimi samaki yendo maji, nampatia, nampatia. Mimi mwenyewe siwezi kula, ana chakula hakipiti. Hata nikikunywa maji, ananipatia, ananipatia. Ah, kama sio mimi, ni wapi angepata faraja, anajiuliza. Kama sio yeye, ni wapi ningepata faraja, mimi najiuliza. Anapenda gata tamala anionge, alipo nipo, na mimi nilipo yupo. Anasema
ananipenda, nikinuna
Come back.